lo mwanyina ze alo oliwa oliwa mwanyina ze kwe bino manyo bitegela waliyo namba biri ebiro bwe nakabange kiro mutungeyo manyo jukire nyumba yo ojukire bisere byo mutumbyeyo nenzuku ko tulonga tumbuze ze nakabanga buli lunaku nenjulira sewavoyo bwe salabako nasabanga nasibanga mukama ayimirire wamu nange akyuse ebiro mwanyina zetuniye twawute manyi gyolyero mpulira ntegeka kwebaza bwe nkuyita okirango obwe twasaba yawulira omukama sendabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Mbaniita mukaimba munangera kakano Omukama sindabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano Nandi wandise baluwa kale nenjiteka oba muposita Nandi wandise semesoba nekubira kasimo mpulire Munangoli wala mubire Jesse Jane Chale Ndi muntu ndo wazangera omuntu Simanyi chakola Manyi mtijoli ompulira Wakebele mitimo nkebele Munangene anzi sebyo vyonkole Tebo nasaba waya nukula Omukama Sindabo njagate nyo kusinga bwe nsubira Wanya nukula Nakugamba nita mukaimba Munangera kakano Sindabo njagate nyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano Mugamba tikalo sabye osabye tebichuka Wakenda kone womusumba kate wasokere lye womukate Bwe bakusabira kugamba mbute byakola Kimanya nti biba biro lumu birituka Namba nti biba biro lumu birituka Enkuba eritonyako gyosula ofuneko kaseko Weraba ya kale nkalengete Labira kunze nasabangane mukowolera yampulira Omukama sindabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano Onzijewala sindabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano Sindabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano Omukama sindabo njagate nnyo kusinga bwe nsuubira Wanyanukula nakugamba niita mukaimba munangera kakano